Everything goes pretty mellow. I'm a sweet snow.
He's on the beat.
On my way. Every time. I am a Benzi. Yamenifanya koro koroni. Harakati za pimbi. Zote zinaishia njiani. Beti na nazena. Ugomvi wa gazeti rasani. Oh jamani. Kwa wale tulokuwa zamani. Na kure insta. Wari mtagi sana.
Baby talk your mama.
Aka like na picha. Aka ni follow na ni come follow back.
Hisia zangu zinabaki kugaga. Nimpena mama baby. Au na mimi nitangaze kunywa sumu. Ili ajue kwamba nampenda. Tena atambue mapenzi ya mastani sana uyoga. Yanaota asubuhi mchana usiku yanaoza atarikoro.
I never give up. I never give
run it up.
I never give
run it up.
I'll never give
run it up.
I never give
run it up.
I'll never give
run it up.
I never give
run it up.
I never give
run it up. Mwagie upupu, takuna kwa juju. Kuliko mapenzi, yanaweka roju.
Haya gwe, ocha na chideche dechi. Nemu saka pizza pet. Ocha na chideche dechi. Nemu soko pizza pet. Koko uya kaya ne mtegulo. Suolo kuguli lamba ikagulo.
Leche gwe, yaga.
Skolo tuga haukalo. Hamu nyuma kologo na mwikandilo. Mwana kwetu gwe. Mwana kwetu gwe.
Toka nianze kudu. Sijawa impata virgin. Na kutaga shapita. Wajanja toto mjini. Nimeleze isia zao. Katika moyo wake. Lakini bado hanielewi. Au na mimi nitangaze kunywa sumu. Ili ajue kwamba nampenda. Tena atambue mapenzi ya mastani sawa na uyoga. Yanaota asubuhi mchana usiku yanaoza atarikoroga. Tena atambue mapenzi ya mastani sawa na uyoga. Yanaota asubuhi mchana usiku yanaoza atarikoroga.
Kama vile ukionsha be. Anybody love it bro bebe. If you love me I love you baby. I love you.
I never give up.